Yeah, Jerix Voke aka Jerix 2. Mwindi unakula unanyonya. Betting. Round at production.
Jalo beats, holla at me.
Nimechoka na kubet. Nimechoka na kubet. Nikieka multibet unaninyima do. Nikijaribu single bet unanipa ashu. Mwende rudi China. Every now and then nikieka multibet unaninyima do. Nikieka single bet unanipa ashu. Unanipa two bob. Nikieka tau unanipa sotano. Mwende rudi China. Unanyonya sana. Mwende mwende mwende. Kazi ni kubet. Uwezi weka do. Ukiwen ashu. Kazi ni kubet. Congrats zinaingia usiku. Every now and then nikieka multibet unaninyima do. Nikieka ashu unanipa tubo. Nikibet na pao unanipa sotano. Nimechoka na kubet. Nimechoka na kubet. Nikieka multibet unaninyima do. Nikijaribu single bet unanipa shu. Mwindi mwindi mwindi. Mwindi mwindi mwindi. Mwindi rudi China. Mwindi rudi China. Unyonye watu China. Ukule watu China. Mwindi mwindi mwindi. Mwindi unakula sana. Siwezi. Uwezi weka do. Mwindi ukikula pesa unapewa usiku. Congrats unapata usiku. Kisha pata do. Kazi ni kubet. Uwezi weka do. Mwindi rudi China. Nikieka multibet unanipa shuru. Nikijo. Nimechoka na kubet. Jerix. Roundups production. Everything I do. Siyezi fanya job. Kazi ni kubet. Nimechoka. Mwende rudi China. Ukule watu wa China. June.